Ebugu mulye yonge demonte kateka zenku kabwa guge yonga hakuna mbili ya bimoetano. Abantu banjini nsi mumasasa genja uro mebafu nye chinye genye gecho kujamuru vili mengo atine bandamika goba chabasa nebongi na mwebi nanogo. Uruhale do kampuni yankozi elizige ya movie tibandamu kagomu nteka teka yenku kabwa aguga batanzi okutalaga masasa gona ekumi na umunana aga Buganda ngabaku ngaba ntuwa mutando kwe iwa munguka ya chabasa wa aguga ya nakuzumweza asatu mwumo Desemba mwumbiri wa bene mengo. Bano basoke decho tila mubudu ne mubende mbuwe kula olwalero ereno libadde sanyusa abantu abene webala vye kuba movie olone bewero kwe iwa mulubiri emengo okumala ko omwaka musanyu. Kago ya Sara kitunzi wa movie agambye tenteka tekeno ba kujitambuza masasa ganna mu nswago na ekumi na omunana era wakati mu nteka tekeyo n'ebirabo bingi bya kuwangulwa.
Kagoya Sara, makola ne moviti, leero tuli wano ekyotera, town council ekyotera, nga tuzze kubalaga moviti biki byekola, n'okubakunga, okujja mu nkuuka bwaguuga. Tulina ebirabo bingi bye tugenda okugaba, amujje mwewangule ku birabo waneno wano ekyotera, tugenda kuba mu drive tugende ne sanje yonna tubakunga mwenna mujje mu nkuuka ebirabo bingi ebyokuwangula n'olunaku lwa leero mugenda kuwangula ebirabo biyitirivu bye twayise nabyo.
Mu nteekateeka yemu bannamukaga abalala ba MTN bo beyongeddeyo kaliisi zeero kunga abantu ba Ssaabasajja era mu ssaza eryo Buddu. Bannakyotera abadde babuganya essanyu olw'okulaba ku mba Movit era beeweze okweyiwa mu nkuuka bwaguuga nga bagamba tebayinza kusubwa ssanyu eryo.
Nze Honorable Vega Taka Ismail MP wa Kakuuto addako ebasa radio ya CBS radio ya Ssaabasajja okutulowoozaako naffe nga bannakyotera era ntwala omukisa guno okukunga bannakakuuto mwenna tujumbire enkuuka eno tukulaakulanye Obuganda tusabira Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Nze Masomoko Yusufu ssentebe wa Kasasa sabukawunti addako nkunga abantu mwenna bannakasasa mwenna mujje mugende mwetabe mu nkuuka waguga tutumazo kwetegeka mjifu wangoni na hivirabo yonda Ssaabasajja gabundi Buganda bugabundi.
Nzese mgini Huntington umwane zao yo chotela nkunga abantu be chotela mwena mkuka eyafe eya Buganda nkuka eyensi yonne ya Uganda yonna.
Nkuka bwaguge wagidwa mkutu kwe simbo wagugo kwa M10 Uganda Timna High Schools Movit Nabalala.